DajimSafi.com. Kimamba. Kimamba.
Zara boy, pass me the weed up. I said some real shit, nigga.
Esconde boy, call me number one. Baresa ai. Nilishindwa ata salimia. Nikiitwa kama sijasikia. Cause I'm in love with you. Ndugu marafiki wakaninunia, wakasema eti najisikia. Cause I'm in love with you. I just won't call away, I'll be on my way. Nilicha kila kitu nikufuate way. Even far away, to me was okay. Cause I'm in love with you. Oh no, funny how you never see us. And you never consider. You put yourself to the highest speed. Cause I'm in love with you. Anxiety pressure lini panda kichwani. Yeti unaniacha ndani. Yemi ulinyo na nani baby. Nimesulenda imeshindikana.
Imeshindikana.
Acha wajaribu wengine.
Imeshindikana.
Kulazimisha mapenzi na we. Acha jaribu wengine.
Imeshindikana.
Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, once again. Lengo langu lilikuwa kuchezea mwili, kisha unipe mapenzi ya kikatiri. Japo nilivumilia nilisubiri, japo nilikupea kuto mara mbili. Ni wazi nimekiri, nimeshindwa kabisa kukubadili. Acha nipumzishe kiwiliwili. Haya mapenzi kara dia, moyo uliuendesha gambio za pikipiki. Ukanikataza niswe na jamaa, nikavunja urafiki. Usiku kuwewe seka, piki yangu lipigwa baridi. Tuseme umemua tuki shuja kukitesa.
Oh no, funny how you never see us. And you never consider. You put yourself to the high speed. Cause I'm in love with you.
Anxiety pressure lini panda kichwani. Yeti unaniacha ndani. Hivyo linyo na nani baby. Nimesulenda imeshindikana.
Imeshindikana.
Acha wajaribu wengine.
Kulazimisha mapenzi na we.
Imeshindikana.
Acha jaribu wengine.
Imeshindikana.
The Mix.